ngakhula esimeni esabese nomthetho wezenkolo. Kimina kwakuzola sengathulandela uJesu, kumele ube obanjwe ngentambo kuthiwa iyangapha ungayingapha. Ngizola sengathi kuzobe namhlanje abantu abaningi basakubuka kanjalo ukukholwa. Pho ubungathini mase kuthiwa angakho lokho uNkulunkulu angakho emicabangeni yakhe? Ngikubingele ngikwamukele ngosine fresh, ngingusibalo Bhitingema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Enye yezinto engithanda kakhulu ngoJesu ukuthi wayengekho kakhulu ekulandeleni imiqathango yemithetho, yebo nebala. Kuningi ngakukhuluma ngothando lwethu kuNkulunkulu nokuthi simelwe uba siguquke kanjani indlela esiphila ngayo, okwangeyona le miqathango emisiwe okubizwa ukuba siyilandele. Ngicabanga ukuthi thina luntu sinomkhuba wokuthatha into enhle kaNkulunkulu bese siyiphendule imithetho. Inkolo nemithetho kubuka kwizinto ezingahlukani. Kodwa kunawo isiqiniseko sokuthi ilokho yini uNkulunkulu anakho emicabangweni yakhe. Abanye abantu bamphonsela inselo uJesu mayelane nokuzela ukudla. Ngoka Mark 2 verse 18. Abafundi bakaJohane nabaFarisi babezela ukudla. Beza bathi kuye, yini ukuba abafundi bakaJohane nabafundi babaFarisi bazela ukudla, kodwa abafundi bakho bangazeli na? Ngamanye amazwi, babembuza ukuthi kungani izisebenzi zakho zona zingenzi njengonke wonke okwezenkolo, ilandela umthetho wenkolo? Akona umbuzo ophusile. Ngoka Mark 2 verse 19, uJesu wathi kubo, abayeni bangazile yini umyeni esenabona bese naye umyeni bangezile? Uyazi lokho ngitshana ngoNkulunkulu ukuthi yena ucela ukuba sithokozele ukuba sebedlelane naye kunokulandela imiqathango emthetho. Manje uchaza nawe ukuthi ngesikhathi siqhubeka simthokozela kusikhathi sinye, silangazelela ukumphela ngezimpilo zethu. Ngiye ngibuze kwesinye isikhathi ukuthi akwenzeki yini ukuthi imithetho yezenkolo ishaye eceleni igejelele igama elithi umusa? Ilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, okwakho sithinte nge-WhatsApp kule number 067 706 0077. Kungenjalo ungena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi engibusiselewe.